VOA. Tonen radone VOA sagantaa afaan Oromooti. Yowes agan tafano romo wita ta gijimata galgal saati lama wada ka saati saadit metrbandi didda milama didda mishani soddomi tokkrat Washington DC rada barsin huno ya yu jalgam Kaltuma folinte sanagaya urandalan kuna nilam barkum lama didda ma kesijer radone vio afano romo ti nail saati metrbandi raja kasujirtani anene sora lakhet
kano dudu bison tujube horati matanu du facaina kolera kae to ajusa waajirri eegumsa fayyaa naannoo uummattoota kibbaa beeksiseera.
Ameerikaan ji kudhaniin duubatti pirezidaantii filatte agarsiisti godini cufu irra maraniitiin nam pirezidaanti Tiraamp moo'uu danda'u wal dorgomsiisan dorgommii tanaan piraayimerii jedhan. Piraayimerii Niiw Haampshire taheedha senaatar Bernii Saandersitti moo'e. Baqataan Itoophiyaa Liibiyaa jiru hambii baqaa hakeessi jiru keessa nu baasanii rakkoo ka'e jirraa jedhu. Pirezidaantiin Dambidoolloo barattooti ammaan tannagumaan barachuu jiranii jedhe muummeen ministeera Itoophiyaa Bori UAE dhaqeetiin warra lafaallee wal mari'ata waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko. Waan walumaa addunyaatu jubeennutti.
Naannoo uummattoota kibbaa keessatti weerara kooleeraa lubbuu namoota 20 galaafate to'annaa jala oolchuusa waajjirri eegumsa fayyaa naannichaa beeksiseera. Weerarri sun deebi'ee akka hin kaane akkasumas naannoo mul'atin keessatti akka hin uumamne manneen fincaanii ijaaruuf bishaan qulqulluu dhiyeessuudhaan hojii ofirraa ittisuu dursanii hojjetamaa jiraachuu aangawaan eegumsa fayyaa obbo Indaashaw Shibbiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Mootummaan Sudaan pirezidantii duraanii Omar al-Bashiriif kanneen biroo sadii akka laalchaaf mana murtii akka qoratu ka addunyaatti ka dabarsu ta'uu beeksise. Murtiin kun ka dhagaame kaleessa erga jiloota mootummaa Sudaaniif gareelee ribxe loltoota Daarfur gidduutti Kaartum keessatti mariin geggeessame booda. Bashir yakka waraanaa yakka farra namoomaaf fixiinsa sanyii hin himatamanii ICC'dhaan barbaadamaa turan. Abbootiin alangaa akka jedhanitti humnoonni deeggartoota Bashir bara 2003 gareelee gosoota naannoo kanneen hacuuccaarraa irra ga'e ofirraa lolaa turan dhabamsiisuuf yaalaa turan. Mormitoonnis daandilee Kaartumitti ba'uudhaan kaan Bashir ICC'tti akka hin dhiyaan kaan immoo akka dhiyaatan sagalee dhageessisaa turan. Ka dhageeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Senatarri kutaa Vermont Bernie Sanders kaleessa dorgommii filannoo pirezidantummaa duraaniif kutaa Niiw Haampshire keessatti geggeeffame injifataniiru. Sanders sagalee 126 yoo argatan bulchaan Bend kibbaa Indiyaanaa duraanii katuran Pete Buttigieg immoo 124 argataniiru. Gabaasa Jim Malone sooraa dhiyeessa.
Amerikaan pirezidaantii filachuu fi namitti wal dorgomsiifachuu jirti. Tiraamp marroo lammeessootiif dorgoma. Demokiraatoti ammoo ujjitan irraa fudhachuuf itti jiran. Filannoo amma itti jiran tanaan piraayimerii jedhan. Godini 50 iyyuu piraayimerii qaba. Ayiwaan dorgommii akkanaatiin kookas jetti. Namni tanammoo paartii fuula bu'eetiin pirezidaanti Tiraampiin walitti gallakkisan. Akkanaan dorgommii kale Niiw Haampshayiritti ta'eedha Bernii Saandersitti moo'e. Godin akkanaa 48 irra maraniitiin wal dorgoman. Ayiwaan 7 dabru fixatte. Nami kun ganna jaan durallee dorgomeetiin pirezidaantummaa dorgomeef hin taane Niiw Haampshire keessa baatee jennaan amma godina gara 48tti jira. Pirezidaant namitti dorgomuu jiru kan keessa Bernie Sanders akkana jedhamo jennaan.
Our campaign is not just about beating Trump. It is about transforming.
Trump moo'uu qofaaf hin dorgomnu. Biitana durattiin deemnu jennee dorgomna. Akka gabayaan addunyaa humni jabeeffatti dorgomna. Dhaabbilee inshuraansii, dhaabbilee qorsaa, dhaabbilee waraanaatiif waan hedduu jajjabeessuuf dorgomnaa jedha. Namni isa taaneetiin Niiw Haampshire irratti lammeessoo ta'e bulchaa South Bend yookaan ammoo kibba Bend kan Indiyaanaa Pete Buttigieg. 7 dabramoo piraayimerii Ayiwaa moo'e inni Buttigieg gaafa moo'e. Paartii Demokiraat waltiraree jajjabeesse humni isaanii tokko tolchaa jedha.
We have been told by some that you must either be for a revolution or you are for the status quo.
Namni agi tokko yoo warra qabsoota taatanii yookaan ammoo akkum jirtanii yookaan warra qabsoota yookaan ammoo akkum jirtan kana taanuun jedha. Amerikaanii nami hedduun ammoo siyaasa biyyi tanaa wal cabsanii kan wal cabsu kan arguutti hin jiran. Siyaasa akkan wal danqar kana pirezidaantii biyyi gargar qoodu kana kan nami harki dhibbaa naan walii galuu baatee innaan yaada namaan fudhadhu jedhu kana akka kanaan moo'uu hin danda'an. Akka moo'uu danda'anii tokko ta'anii jedha. Filannoo piraayimerii taa'eedhaa nami ammoo lammeessoo ba'e nama Minnesotaa filatan senator Amy Klobuchar lammeessotaati.
Donald Trump's worst nightmare is that the people in the middle The people who have had enough
salisutate jechufiya wanni fin jette wanni Trumpi hirribdo wutjira yaddese hirribdo wujira namganna jiddugale sake sijiru warrinni yame maqaballesfa warrinni turesfa warrinni sodat warre kukuleni warre kuni dufe filata presidentum man filata jedetini hirribdo wujira jet American garajji kudani tindubat presidenti filatte
lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 1,100 ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa chaayinaa har'a beeksisaniiru. Erga vaayirasiin kun baatii darbe ka'ee qabe namoota 97 dhiyeenya du'an dabalatee walumaa gala namoonni 44,653 du'u koomishinni eegumsa fayyaa biyyoolessaa beeksiseera. Xiinxaltoonni hangi tokko walumaa gala lakkoobsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii mara galmaa'uu laalchisee shakkii qabu. Lakkoobsi kun sirrii taanaan kaleessa namoonni 2,105 haaraa qabamaniiru. Lakkoobsi kun immoo kan guyyoota darban geggeeffameen gadi. Lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii bara 2,200-2,300 gidduu lakkoobsa namoota dhibee ujummoo qilleensaa kan SARS jedhamuun du'anii 774 kan caalu ta'uunillee gabaasameera. Pirezidaantiin Faalistiin Mohaammed Abbaas wixinee nageenya Pirezidaanti Tiraamp Faalistiiniif Israa'eliin ilaalchisee dhiyeessan mormuuf gara tokkummaa mootummootaatti deemaniiru. Abbaas waliigaltee sana fudhatama dhabsiisanis Israa'el waliin mari'achuuf balballi isaanii banaa ta'uu ibsan gabaasa Margareet Bashir jaallannee dhiyeessa.
Hoogganaan Faalistiinotaa Mohaammed Abbaas gola naga eegumsaa duratti daqiiqaa 35 haasawaa dhageessisaniin hawaasni addunyaa karoora Pirezidaantii Ameerikaa fudhatama akka dhabsiisaniif karaa turjumaana isaanii gaafatan.
I would like to reaffirm that this plan or
karoorri kun yookaan qaamni karoora kanaa kamiyyuu marii gaggeeffamuuf yaada addunyaan dhiyeesse ta'ee fudhatamuu akka hin qabne mirkaneessa. Kun Ameerikaaf Israa'el dursanii karoora baafatan yoo ta'u gaaffii Faalistiinotaa xumuratti tolchuuf ta'uun beekamaadha jedhan. Faalistiinonni waliigaltee dhiyaate fudhatama dhabsiisan sababaan isaas harka caalaansaa Israa'eliif kan looguu fi abbaa biyyummaa Faalistiinotaa hin fudhatu jedhu. Kana malees Jerusaalem bahaa kan magaalaa galma mootummaa gochuun lafa kaa'eera. Abbaas akka jedhanitti Ameerikaan ammaan booda qofaa ishee dhimma giddugaleessa bahaa ilaaluu hin dandeessu. Kanaaf walgahii addunyaa kan Ameerikaa, Raashaa, gamtaa Awurooppaa fi tokkummaa mootummootaa ilaaluu qabaa jedhanii nagaaf harka keenya hiixachuu irraa duubatti hin jennuu jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti jila Israa'el kata'an Daanii Daanan Abbaas marii dhuguma hin fedhu taanaan Jerusaalemii fi Waashintan keessatti qofa ta'uu qabaa jedhanii.
Let's not beat around the bush. Progress toward peace will not be made.
Ofumaa fakkeessuu otoo dhiifne wayya. Pirezidaant Abbaas hanga ejjennaa kana qabatanitti deemsi nageenyaa fooyyaa agarsiisuu hin danda'u. Dhugaan jiru kana Abbaas aangoorraa yoo gadhiise qofa Israa'eliif Faalistiinonni gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u jedhan. Ambaasaaddarri Ameerikaa Keeli Kiraaft karoora nagaa Tiraamp kan deeggara yoo ta'u qabatamaaf hojiirra ooluu danda'a jedhu. Miseensonni gola naga eegumsaa kanneen biroo garuu waan murteessan hin qaban.
Konkolaataan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi har'a loltoota milishoota mootummaa Siiriyaa kanneen Siiriyaa kaaba gama bahaa keessaan haleelamu maddeen naannoof aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Balaan kun kan raawwate ganda magaalaa Qamshilii cina jiru tokko keessatti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan afe dachaan raadiyoonii fi OA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bora biyya UAE dhaqeetiin wal lafaallee wal mari'ata. Dr. Abiy tana malee bulchootii paartii isaanii paartii bilchaaginaa yookaan badhaadhina qajeelfamaaf tarsiimoo paartii isaanii hubataniitiin deemuu malanii jedha. Mariin paartii isaanii guyyaa 17 teettalleen kalee dhumatte Muktar Jamaalin nu erge.
Gaggeessitoonni ol aanuun paartii badhaadhina guyyoota 17 darbeef Adaamaatti leenjii irra turan har'a waltajjiin isaanii goolabamuudhaan Finfinnee galma. Waajjira muummee ministeeraatitti xumura argateetiin hin jira. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidantiin paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed hoggansi paartichaa qajeelfamaa fi tarsiimoo dhaabbatichaa hunda sirritti hubachuudhaan hawaasa akka tajaajilullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Keessattuu aangoon kun aangoo dhaabbataa umrii guutuu irra jiraannu miti kan jedhan Abiy Ahmed hoggansi yeroo qabutti hawaasa tajaajiluu irratti akka xiyyeeffatullee waamicha dhiheessan.
Alamanbar, alamanzagaajitu. Buhaala gudaa taa'a. አሁን ያልተዘጋጀ ሰው አሁን ራስን ያላዘጋጀ ሰው በሆነ መንገድ ከፍተኛ ኃላፊነት ቢጣልበት
ዱቢሱ ደቦኒስ በሬሱ ደቦኒስ ቆጳሁ ደቦኒስ ቦደ ረቆቀብ ነምኒ እትሂን ቆጳይን ነምኒ አመ ኦፍሂን ቆጴሲን ከራ ወኢቲን እትጋፈተሙማ ኦልአና የሮ ቀበተቲ የሮ እትጋፈተሙማ ኢሳትቲ በርሞተኬ ሰገለ ዮ አሙመራ ኦፍ ቆጴሱ እንደንደኢል እርግገም አንጎ ከናቲቲ ዱፌ ወንቲና ገለ ቶኮ ነሞኒ አንጎ ኢረጅረን ገመሁንዳንዩ ሁንዱ ከነጋፈተን ዲፖንኬ ያዶንኬ ጉዳን ማሊኒድ ወኒና መድፒሱ ዮካን አሞ ደንቃ ነመት ተኡ ማሊኒድ ኢሳን ኩኒን አሞ ወንቲ እትጋብቱ ጉዳን ማሊኒ ነመጋፈቱ ጨራ አርገነ የሮ በከተኮቲ ረመደምነ ዮኦሶቲን ፈየደምን ሀፍነ የሮ ሰበበቶኮን በኪሱን እስን ረሃፈ ጋፊን ጉዳን ማሊትጋብተኒድ ከናፉ በከጅሩ ሁንደቲ ጨራ ከነቲ ፈየደሙን ባኤ በርባችሳደ ጀደን ኦዱ ወልቀበቴን ሞሚች ሚኒስቴሮታ አብይ አህመድ ጉያቦሪ ኢመለሳኒ ገመ ግዱ ገለባሃ ገምታ ኢመሬቶታ አረባቲቲ አከ ታሲሰን ሂማሜቲን እንጅራ ኢመለከናኒሌ ለሚለ ኢትዮጵያ ሄዱምናን ወልቲ ዱፈኒቲን ጀደን ወጂን ማሪካን ታሲሰኒፊ ዲማ ተንታ ምርገ ለሚለ ቢዮ ተገረገራ ኬሰቲ አርገመኒ ረትሌ ከንጥየ ፈተሙ ተኡዱበተን ሆገናን ፕሬስ ሴክሬታሪ ዋጅረ ሙሜ ሚኒስትራ ኦቦ ንጉሱ ጥላሁን
አላማው በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመወያየት ዜጎቻችን ያሉበትን ሁኔታ በማየት የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች
ካዮን ጉዳን ለሚለ ኢትዮጵያ ግዱ ገለባሃት አርገመን ወሊን መሪአቹዳን ሐለ ለሚለንከን ከሰጅረን ኢላልሁዳን ጋፊለይሳን ጋፈተን ረቲ ፈለበርባቹዳን ወልተጂ ረቲ መሪአተሙዳ ግዱ ገለባሃትቲ ለሚሌን ኢትዮጵያ ሚሌን ለማኦሊ ንጅራቱ ቢዮተ ግዱ ገለባሃ ቶርበታአን ሄዱምናን ለሚሌን ኢትዮጵያ ከሰቲ ጅራተን ከሳ ነሞኒ ኩማኩላሸኒ ኦልታአን ወልቲ ባህኒቲኒን ወልተጂከን ረቲህር ማተኒ ሞሚቸ ሚኒስቴራቲን ወለርጉ ከናንደ በለተትስ በከቡቶታ ለኮፍሲሳኒ ሙራሰተ ወሊንስ ማሪኒታሲሱ ጀደን ኦቦኑጉሱን አከካሰኒቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ከናንዱረ የሮ ባይኤ ቢዮተ ሄዱ ወጂን አካታ ወሊገልቴ ሆጂ ለሚሌ ኢትዮጵያ ኢረቲ ሄዱ ሚናንካን ኮጀታትኒ ኢንቱሪ ተኡካሰኒ ቢዮኒ አከ ዮርዳኖስ ኳታር ሳውዲ አረቢያ ቲፊ ገምታን ኤሚሬቶት አረባ አከፈኬናቲቲ ፉደተሙ ጀደኒ ጅሩ ደንታ ለሚሌ ኤክሱዳፊስ ነሞተረኮ ኬሰጅረን ገመ ቢያቲቲ ገልቹን ቢዮተ አከ ሱዳኒፊ ከነን ቢሮቲቲ ሆጀተማቲኒ ኢንቱሩ ካሰን ኦቦኑጉሱን ለሚሌ ኢትዮጵያ ቢያ አምባቲቲ ሰደርካ ገረገራ ኢረጅረኒሌ ሞቱማን አደምስ ዲፕሎማሲ ለሚለረት ጥይፈት ታሱን ነሞኒ ኩመዲበቶ ኮኦሊ ነጋሃን አከገመ ቢየሳኒ ትትገለንሌ ሆጀቹ ኢሳ ኦቦኑ ጉሱ ያደቺ ሰኔጅሩ ገባስ ሰገሌ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
አደነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርታኔ የጌ ኮምፒቴን ጀልቀምኔ ጋር ደቂቃ ኩዳኒ ሰዲ ቶኪያኔ ዋናፈት ደበር Aka labakatoti Ethiopia Libya jiran jedanitti UNHCR khambi jere bagat khessa karkar sesanin kenne wujechu jira lalatoti horomo heddun khambi GDF jedanta Tripoli jirtan keset turban dabrkayase ajaje khune gayetin rakotan ke jira jedanit tanirati galmo dawut UNHCR le debi argate tanwerg
Bagattoni lamin Ethiopia bufata bagata Libya magal Tripoli ke satergam ke sjiratan rakko ke sjira jiru Bagattoni kun UNHCR dabbani sanduran bufata bakata yero GDF yokan mo gathering and departure facility jedamu kisater garature gargars ni gochu hindandau banun jede jechun sagale america tudbata nejiru bagattoni kun ne yodubatan murten urati darbe kun bakkalitanu dabsisi rajichan dabalani dubatu abdin dalata romo bufata GDF kanakes ganata kaul jiratera
kambi kana kesatte amman kana policing karadura jira yori UNHCR le hin ba jedani jirani namoni heddum bahaniru ኢትዮጵያውያን አርክ ቻሉ ሐራ ባውት ጅራኒ ቆፈቱ ቡሩምባ ሀጀቴ ኮፒ ጅራ ጅራቲ ባኑለ እንከም ጀኔ ፈልማቱረ ፈልሚ ከኛለ ነምነ ንደጋውለ ወጥ ፈልማኑሉ ደምነ አማ ጨራን ከኛ ገራ ዳንድረቲ ባኔ ዮሳምምነሲ ዮአጀፈምነሲ ክሬ መልካ ሶርገነ ገራ ገላና ደነ ሆ ቼነሲ ዮዱነሲ አብዲሰዱማ ኮፔሲነ ቴኒ
አብዲን ሙርቴን ኩን ርገደርበ ቶርቤ ለመረከደርበ ዱበቴ ዱበርቶታ ፊዳይ መንደበለቴ ለሚሊን ኢትዮጵያ ዲደሚሽኒ ኦሊትትል ማማን ቡፈተቸ ከሳ ባጅራቹ ዱበቴ አህመድ በቀታ ለሚ ኢትዮጵያ ካን ቡፈተ በቀቶታ መጋለ ትሪፖሊ ከዚ ጅሩ ካነ ከሳ ገነተካ ኦሊብ ጅራቴዳ innis jarma UNHCRin bakka daga in kamnu jenne kadannus angawunnes jirangaru nudidani jechu dubata
lemi biye bilara mu Ethiopia da imefenya nemi nularengiru
mali
fi ron tiga fannil debetta biye kesen naga ada mutumman gatin jirami ran indirem halu jiru baye ulfata da
debi kana enyu tusini kana warra UNHCR mu warra motu mali biya kisati
UNHCR Geneva da fitumi jirra fortun gabani UNHCR ningedo
etun sababni sawo mali je teniga fatani tusino wagato ko fai jige turtani
amni yiron tiga fannil biye kesen naga ada jegerum bende kinda Ethiopia fortun gabani ni tanjo
sana bodo malgotan rega gafas na kasinin jiran
wada kawni dugun jirubeta kalu yemetu mai gato mujiraga kharje nisun duro anuti biye distemu ras fere sin gabnu kambi jirus biye ra ba kata jira hala biye kesi jiro walman bena waya biye biye bosun de hin yoni formatu nufidan isanum gafata isani mo mari Ethiopia da adat ni basani idan san nuko ban barata ta fani rai da ta dad amma le wani ji khana yemi murte sanne goni yemi yanni jiru
ahmedin dablate bakato ta bufata bakato ta yero gdf kama gala tripoli kesi jiru kesi jira tankan galu fetu ji de gafa den ture isanis nagenye biya mansi sawan intanef garbiya tide biwin fenu ji chundubatu kanafisa mo dabat unhcr mirga goru galtu magafa ne jira chukenya nufa ka baju ji chunis gafatu garu bakato nikun jarmayan unhcr mirga bakato maqam nu dorke jedu himanna isanitin komi bakato ta kana dabata bakata unhcr gafa ne debit kenne jira UNHCR da mele biya jirutti dubbi ma dabati cha katan tarik argaz UNHCR bu fata bakato ta yero kes jira tan kana GDF ka cufe rakko na genya fakata dubbatan nanu chetti qamle ne tanifi motumma libya walti dukasu malu sudajedun bakato ni bu fata cha kes jiran gargiddu gale magala Tripoli tige femani guya guya gargar samalu fakka argatan taisa jirra jichunis dubbatan komi bakato ne lemin Ethiopia UNHCR merga ko lugal tuma gafa ne jiraachu nodor ke jiranis Mr. Argaz halani dabat UNHCR yoko lugal to takami futajaje lekenu komo biye kamirattiyu kokobinta isu jichun debisan gaba sagale America galmodait Nairobi
Radonee VOA saganta afan oromo jagasu jirtan sirba finfinner marre ollot finfinne maqam farsine sirsir jenneo qamar yusuf sirsir bole
Ya sirri sirri bodello quella ne è sa buona
mari galate galchine wana fetta bar radone vio in seconda fano romo jaka sujetan Pratoti University dambidolo aka presidenti ni si jedetti tarman duratti nagala faso datani tini garmati sani dachan dibbi saddet kesa amma dibbi jaf diddamatti dachaitin barnota let jiran ak presidenti university dambidolo dr lata tasfaye jedetti pratoti mati sani tadode bu jiranu jiddu qaba manjadan len ak argamanif motumma walin hujjechu jiran university namantana akadan sajirti pratoti leni barachu wan jirane fi akbaratoti hafan len dachan jede ga dame jolle presidentin kunjechu nakor malkad bilbilan dubis
University one motuma Ethiopia keset tergaman kesa digdami sadi kesetti rakkona genya bati wonderben murasetti dakqabe turen university one rakkona genya tidakqabe kesa university ndemidollo isetokko toyimama halena genya yaddesate jelal esudaf beretota university mati tigalaturen kesa flekopsan kudafur kentan gudine qillemu legga anan fillo bekka sudi jedemewa mutti akka ugguromani turenis ibsamaturunsa niyadetama imakanaf halero university ndemidollo keset tergamu retti presidenti university dambidollo dr lata tasfayojin gafif debi bilbla gababata centre hal university dambidollo yero amma ke setti argamu ipsud angel qabu
university dambidollo baratota marsa ta dabara qorate baratota hedu lenji sadira bogato ko fango gasa dafati ato yumale yero gara gara barnote sadda angel sature kanalis debalete akawalne baratoti ukuramaniti media le gara gara social media kasmos media gara gara tin university dambidollo ke setti akka wan baratan ukuramiti kae social media rade matre inni kuni ba gara gara university ke nyanga tre maanta total le akka university ke nyamana ni jolle sani ne gine bara tre mafana non sun bala gutta ke sa ke akka jurti university mo bala ke sa akka jurti kafame dum gara gara le media rade matre chu torpansa di atitti mari gara gara basti sota ojetota ujinsa kasumas kamulena genya dabalate ora university ke community university ojin mari godamen baratota baru basti sun gara dalgabi kabutide bejira jechada yero kana amma baratota kuma dama bidipajata ora university ke tarkamu sa kamin chala difatas gaba ke takajiru agarsi tejuda kanan wal kapsitne kankasnu yero gara gara social media ra wontoti de matran baratota manatu kurame yerani li gara gara kasatwani listota sana kesa kamtu baratota dambidollo university kanjedu baratota kudafur baratota kenya tau tani wakato kofango gasadapata usani adabas yeture garu baratoti kun etajiru kanjedu gafi kenya duwaton tani gafi motumati swante baratoti kun mora university ke akawante tikano de fama jiru akasobate baratoti kun romorada bani ro gara gara kala matadi karara jiru mati pura jiru kanjedu adawan pasun dendenye etajiru kanjedu benu garu baratota kudarsan kun baratota dambidollo university tau sani addabaasni jira jechuudha har'atti mooraa keessan jiran jechuudha baratooti kuni jechaadha
wanti yaaddoo baratootatti uumu hin jiru yeroo ammaa kana
mooraa yuunivarsiitii keenya parsantii 100 jechuu dandeenya baay'ee tasgabbaadha nageenyillee mirkanaa'ee jira jechuudha baratootillee yeroo isaaniitti haala qindaa'aa ta'e mooraallee qulqulleessaa jiran ilaalaa jirra barumsa isaanii barachaa jiru qormaataallee miid egzaamii fudhachuudhaaf akka qophaa'aa jiranillee achirratti ibsinee jirra marii gara garaa geggeessuudhaan haala qindaa'aa ta'een baratootni tasgabbii bifa qabuun akka barumsa isaanii qofarratti fookasii godhanii baratan marii geggeeffameen jechuudha kanaaf bu'aa guddaa buusee jira jechuudha
ibsa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa poolisiin federaalaa akkasumas immoo sekireetaariyaatiin waajjira muummicha ministeraa yeroo darbe waltaanii kennaniini barattoota naannoo amaaraarraa gara yuunivarsiitii keessanii dhufan 800 ta'an hanga yeroo sanaatti gara maatiitti deebi'anii jiraachuudha kan himamee ture barattootni sun gara mooraatti deebi'anii jiru yoo deebi'anii jiraatan hangam isaaniitu deebi'e warraaf yoo deebisuudhaaf tattaaffiinsa gochaa jirtan.
Qaamota mootummaa ta'an biiroo sekireetarii piraayim ministeerii dabalatee koomishinara federaalaa akkasumas ministeera saayinsii teknoolojii irraa ministeera bittaan qorannoodhaaf mooraa yuunivarsiitii dhufanii turan jechuudha ibsa bal'aa kennanii jiru jechuudha wantoota ture irratti. Achirratti kan ka'e tokko barattoota 800 kan jenne barattoota waggaa tokko hanga waggaa sadii jiran kan sabaaf sablammii garaa garaa keessaa ba'anidha kan jenne malee saba amaaraa qofatu ba'ee hin jenne jechuudha. Kana fini kuna kati seratu kaba, kama biye kamera yu kanu kera aja cura warma agadati. So dana no sanat umu mera kanke kambani da. Aka uyu male kana kesa, baratota ipajaf idama oltan, mora university debi ani jenis cura baratot kuni. Media rani suami cagoda fiturre, marige kesa turre, bilbila li hangta, mati saniti bilbila akka zangara barusa saniti debi ani satati gara gara goda atre de cura. Aka uyu male ammas baratota hafankan, akamitin debi sena aja de university, amule hunduma ojin, apotia manta ojin. Apoti gada ojina kasumas matanano jimmariate baratota kana debi sufi yali gudda goda atre cura mayu bilbilan letana baratota tufan kanaf wanta barbaachi sugone cuchuraf opira akajiru ipsum barbaada kanaf social media ra horolade majiruto inilalin baratotin kenya morada baani jiran hali university naga tausa mirkane patani akadegan jechum barbaada
giddu kana sabai maliya wasato ko tokoretti baratota uguraman jedaman kisa murasni argaman jedame barre famajra kunan gamdu gada university case ni makana tademi kulkulle suda fiali ko dera
yero gara gara faji gudda wacha dira fadenya fi baratota kuda afur baratota university dan bidollo ti jenne jira niti baratota kana faida tani gutu kam ne jittura barata kana ko fatun tayin mati tani le takadalatan e satta baratan akasumas lakosa bil bilatani kam mati tani de barate kunki san gutan jira wante fi information inda kam ne mati baratota afri kan tan argane turenu si e madara katan jiran e takatan jiran gafachu yali goni jira akka university de yati itade ne jira jittura amana genyen anno sana kutine kallemo lagaw jinta udan waranno gara gara ke geta jiru waranno nanno isani ti dalatain nanno dem bidollo ti nanno finfinnete ijaramu dan ti de majiru wante tariyo santu moran waranno sani tan e kudanda wan jedo amanta kamna abdi an da jira jecho ataw yuma de amma yutanan motumman ti ga kan dube jo len jela badde ti jere ga wata jiru nama kudan akata e sera media dan ti bana pe baratoti afur amma yutanan nanno sani jiru jenne expectation ka ti kan de chura warrota kudani hafan kanat mo mayu tumani te de majra wante stana bore e ubara tochi punargama ne satkoni e umbra turani malik pe patani kanje sana ga investigation ira ranga ma de ya da korano gegete
investing case bulanta professor umba gargara tibakana ke nejra barsisota me kaf kenname barsisoni kuno je kamyo de tani jannan kan kenawu fitan de wanjedo
kuni soji yenya kana wajenne kesa sotopoda mora university kesa barsota ibasadi jatama olida kanjirani barsot jabaye insani koranto baye gegesu nanno ratti koranno budda jeta kanjiran jiru mutanno yero era barsis tulle kan kaban jiru publication in the community service kanjira mudra wonto tat anara tawasuma koranno gegesani fi matan international journal ratti reputable journal ratti publication gara gara matan tanille aske sajiru jecha sana yero jel qabati fakka university den bidolla ti barsota torba kagar gara professor at lecturers to attend professor kanjib kenenejira je chura lamman sani tefili yokan english language as a foreign kanjib tefili da microbiology genetics epidemiology fi EDPME awana magada barso kurba taraka kana kenenejira je chura jabadatani barso ta hafani sille kul morali yokani mo jabata e barso kiran qorano gara gara ka kisan hawasumara to jigur gudda jirenyu umatana no sanale ni e gutachu akadandan abdi gudda ta ajjuru
wan kuna fere dabala muqa wajatta yojira ke jarrasa sini fa
baratto ke kamiyo dambolo university baratan social media ro wonto ta demu kutu ye panno sani social media sanatun ke ni dugajiru addaba sani ga tamura university de beni barusa ta yakati fofan maliti yeron kan yugo bachun kabu jolle kan jada gugo ke sanan mo bakka busuda akka university enya goji gurgudda jitta jira mari bar sofa dinge ke sene yeron barno ta danchi kunille akka bakka bu sambat pro sambat gudda nan barto ta kana oreali kenna bakka bu sa jira wante di jolle kun charan kun sambo win kabu wante gara mora university de beni barusa tani akka tumuran de chumbar bada kana social media rat wori media rat hojitani information injiru tuguma saatu kulkulle sadani kan jetta herlanda barto barbaad tanma
Dr. Leta Tasfaye, Presidenti University Dambidurlo, yada Nafla Tanif, maka Radio Sagale Amerika, good to see you in Galati Fata.
Aye, it's in Galatoma, Ulfata.
Kopite no bafacha ya ujira doni VOA saganta fano romo uja kasu ujirtani. Mitrabandi damilama di damishani soddomi tokurati nuja kasu ujirtan. Gamkani namo nail saatira le kopite na uja kasu ndendetani. Torban keisa tuwanu resani di debin keisa. Kalgal sala maura kak saati sadit. Mitrabandi damilama di damishani soddomi tokumalele. Nail saatira le nuja kasu ndendetani wanenu urde debinu. com turbaan kan modiyo ke sa tojanne facebook irra le ko bitene jaka sa ko twitter itenalle mars interneti wan durra jaka su dendetane tayar datanum naga nubula sagan tafana maratina tana ansora lakhit